hacharo chawi umukaya bakitegera neiba weye bakanyemera akabatura tamwenda bakitegera kashomesa mwana we yaheza university muntu we yatandika kora mu banka ngwafuna kasente bakanyemera ituma ryamwita yahure yagira ngungu yahaya narahira nagera ati nimuroga nobe nimwita bakitegera kuyimukira mu kasheshe yahura umwana naganya kuyagire kwiko mu kisenge yashanga umwana naratya bakitegera induru yagiho bwara urururu ejaratsikeshomba abantu bejakura n'umuzugu we yabakanyemera nawe yizakura konka ninyenda nkugambire hariyo muntu wogotereka duhanga witurukiye kinga mu mituma none akabihandika tera mwakashano kirebe ebiyarebera akabihandika kugira ngo hakire kemperu bakanyemera ryaba rinkahi
turetse twakundanira turetse kongana no gukenzana duhanga uwatuhangire tena akatuyibonekesha ke tena turyaho umushyeje umwe aparamushye mukuru wabekereza
abana bamukama kirengere kandi cyabatuma ati twishyuye rwango no gukenzana nituryana nituyenda kumaranaho uri kureba mutayi we yabake amuhinduze urufungu n'umwite akirebo wanankano basheka arindeze gusiba ndubara n'umaramizo uko byikireyo tutakiriho kwatanisa abantu umwe buri umwe we nabire ngamba ngenge kanisa ya kristo yabaho iyo rwango twatanise tumanye ngo turyabo uruganda rumwe eseje itiri umuntu tugira abantu tureke kwangana nk'abari igihumamo umusilamu ukunde mucwanga n'umukazi w'ikikundo murokore n'abacyacyovu uganda twatanise tutirebo mugore mwe twanganira busimwe bantu mwe bintu byenseje birukwa hoziba birinke kirabye kirukura bya kikoma haza kikahundura umuntu uri kwimuka yabajya ipankosha na nkoseji neyeye ayereba ngo igunda nesi byombiri abyino mu ngaro ze bizwiri itumana rwango okutendezana hamwe no kwitana okutwara no muri za kote bakarisana nibyo bibaturamo uri kuzara bityo barungi babendeze kugwa amahega abantu umwe dore kugura imbuzi ye ngo agitunge benda ngo wenkube zikanature none n'umugire bitwahurira ntibitutoze mu muhanda gwa nkahi noyijya gushanga tutari kuzamu iguru turi gushuma gehena
uretse twakundanire turetse kwangana no gukenzana ruhango we tuhangire twe n'akaduyiho mukesha ke twe na turyaho umushyeje umwe akorera umushye mukuru wabekereza turekeraho kwangana ahabwa kuba abangana tubakanya
barugera misiri bakayiko mu ihamba kubagize rwango bayanga kurura musa bamwe barugendamo nkuko bayetira mu gifuba bakahurira ibya Joshua na Kalebu bakagira rukunde yo mu ndoko mu mutuma nibo basigiraho ubwira bwabo kubwahikira ruhanga yabateraho umuhanda bayambuka ntibakumva basingire umunsi yo buhunguzi inyenda mu kimanyage bwa hatingura urukundo n'ikisunguruza abantu mwe ekiri kubasa kuyigura buri hamwe hona aho rukwenda gutaha wowe tura n'uyanga wena nshaba ngo genda mukunde na bibiri n'ikigamba ngo buri muntu n'urukingo rwa mutayi we tureba n'ubwira bushesha nanga si bushesho reba n'ubwira tukabasha kumanya kubura sese urarirenze n'uha
uretse twakundanye